Sambu napiga mahesabu za kuwashika shika mwana dogi sambu za kuwashika mwana dogi sambu za kuwashika mwana dogi sambu pale ro sambu napiga mahesabu za kuwashika shika mwana dogi sambu pale ro sambu na pale ro sambu na pale ro sambu na pale ro sambu na
rude boy amerudi na nani arif na kindenga no from matizani rude boy amerudi na nani wanaweza tia chuki lakini hatujali rude boy amerudi na nani arif na kindenga no from matizani Rude boy, amerudi na nani waneza tia chuki lakini atujali Rude boy, amerudi na nani arif na kindenga no fuma kizani Rude boy, amerudi na nani waneza tia chuki lakini atujali Rude boy, amerudi na nani arif na kindenga no fuma kizani Rude boy, amerudi na nani waneza tia chuki lakini atujali Rude boy
Balero sambu napiga mahesabu za kuwashika shika mwana dogi sambu Za kuwashika mwana dogi sambu Za kuwashika mwana dogi sambu Valero sambu napiga mahesabu za kuwashika shika mwana dogi sambu Valero sambu na Valero sambu
Uzu Uzu Mwana Batman From Zaki Wagwan Munga Tisho Wawa Pezana Niko na New Clucks Products Bado na ndinga With your señorita na ringa Oi Uzu Oi, wuzu Mamble inasanya Wasichana kusanya Wasichana hanya Sema, chali yake rie tafanya Ndani ndani Okay, nikiwa jela, eka tadania Ndani ndani, mburu ndani, tunaburudani Free boy child Free boy child Free boy child Jege masansua kwende
Rude boy, amerudi na nani arif na kindenga no fuma kizani Rude boy, amerudi na nani waneza tia chuki lakini atujali Rude boy, amerudi na nani arif na kindenga no fuma kizani Rude boy, amerudi na nani waneza tia chuki lakini atujali Rude boy, amerudi na nani arif na kindenga no fuma kizani Rude boy, amerudi na nani waneza tia chuki lakini atujali Rude boy Amerudi na nani arif na kindenga ndo fuma kizani Rude boy Amerudi na nani waneza tia chuki lakini atujali Rude boy Amerudi na nani arif na kindenga ndo fuma kizani Rude boy
Yo, Rude boy Rude boy Yo, Rude boy Yeah, Yo, Rude boy Ongola mwana Where I go juu mzanzena Where I go juu mzanzena Fuwa mablinki fulana Hapa mazanta hitana Fuwa mablinki fulana Hapa mazanta hitana Piga mboka kibafana Kake lalo ni ajana Umwa sana no mekaba Cheza sana ni majaba Kuna nini Kuna nini jamani Kuna nini jamani
Rude boy, amerudi na nani arif na kindenga no fuma kizani Rude boy, amerudi na nani waneza tia chuki lakini atujali Rude boy, amerudi na nani arif na kindenga no fuma kizani Rude boy, amerudi na nani waneza tia chuki lakini atujali Rude boy, amerudi na nani arif na kindenga no fuma kizani Rude boy, amerudi na nani waneza tia chuki lakini atujali Rude boy, amerudi na nani arif na kindenga no fuma kizani Rude boy, amerudi na nani waneza tia chuki lakini atujali
Nipange nikupange nichunge nikuchunge Nipange nikupange nichunge nikuchunge Nipange nikupange nichunge nikuchunge Nipange nikupange nichunge nikuchunge